sawirki toman iyonay lama. Way jirijir beer bani Israa'il latiyot lang aad ang wing tatkadan na amin sanayin lang kas lang ki gusha so ang kani ya kamit ahay lulkakan an. Dibora ay baragna way ki waramen waran waran kas baadishayna hesya ang gaden ee behey uyko an mahadiyayan uyko kufarhasan sidi ang kagulaysteng dagalka ay ki gaden. Mudasna way hugami jiri naartal araw dibora wayn ang ate ee naakta kaliye uho gamiyas reer bani Israa'il murki anka hurreysi. Naaktaas na way ati naak ilahey higmat si madika gulay sadeen na way lati unung laif manahane lakin gwad ee behey na si ya way ki gulay sadeen datka adawshayna lamantiyot. Madi unung ka gulay sadeen adawga lamantiyot ya sayidka ee behey isa masih ini nagabad baadiyo shaydaan ya kihashini. Madi kihashini ya isa wa sababta lan dili ayaa ahay tibo in unu dambishay hangado dambigaas na way ki guuleysti dhimashada madi us dhimashada ka guuleysti na way kalo ka guuleysti shaydaanka iisana awood abahay si ya ah awood wulishe an dhamaadaane awoodaasna wayna la kafadee in unu an usano oo ki farhano eebahay kaliya eebihii runtana unu aabudno